Ekitongole ky'ebigezo ky'enabler ekifuluma ebyava mu bigezo by'abayizi abaatula siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde kiddiridde ensisinkana yabaddewo ku lunaku olwokusatu wakati w'abakulu mu NEB ne minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni. Abayizi 16,646 be baatula ebigezo bino omwaka oguwedde okwetoolola eggwanga lyonna. Jennifer Kale ye mwogezi wa UNEB eky'ebigezo.
Abayizi ab'omwaka 2025 be bayizi abasembayo okukola ebigezo mu kalikulamu enkadde era nga Nokura Kyodongo bw'anaaba ng'ayanjula eggwanga ajja kubannyonnyola bayizi baakola batya era ki ekigenda okubeerawo kwabo abandyagadde okuddamu mpozi okuba nga bainprovinga ku grade zaabwe. Bagaana okujjukiza ba head teachers ezo centers bannayo ebbanja basasule amabanja ago baleme okutataganyizibwa ate mu kiseera eky'okufuna ebigezo by'abaana baabwe kubanga singa wanaabirawo alinayo voicing the outstanding, but I'm not going to say that. It's going to be a crazy result.